ya gaoya. Quiero roll arma. Original bad man, ay ya gaoba. La pil we a jury. La pil we kali, ay ya gaoba. Come your M.
Yeah,
yeah,
yeah.
Yeah,
yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.
pinyo
yambi wajibu
uta ko yaga yaga
yambi mimimu ne peo twa nyane yambi wajibu ya nere kakwe u ne peo twa nyane
on peo ye when you long beba on peo ye when you long beba
Batman, aïe, 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 aïe